Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
Talo hatu ki ma malu o ko lu to ke lau kua. Galonga mai hoki ki te lunga tatou hainga polo kalame he tihua o la. Ia I te anganga o tate tāua o tatou hainga hoi hata ki tahi. E ma wai ki tatou te ola hia hia, ola manuia kai mai he te ola malolo. Ia haka hoi loa ki atu ki te ma malu o ko lu to ke lau. Kai mai hoki lava ki te ma malu o ko lua. Te kauhenga ruenga tapo te tue hoa tohoi taulanga kehe kehe. Te mana mātua mātutua, puka tūluhina hoki whenua. Ia he ngatai nai tū e hwā o te motu nei o Aotearoa, kai wena hoki tātou ka ainga e hoka longolongo mau mai, I lunga te kupinga o te wātetea, puka te www.accessradio.org.nz. Mālo ni. Ia te aho tohi te rei, te bāhina mōmua o te tauhanga lua o lua he hulu lua, e tū maupi hoki lawa te hoka manuia tū te tauhanga hou, ma te tātou ulu mai ki te Tauhanga hou tēnei, ia pekua behea hoki lia tātou mokomokonga kua hiki atu, pekua peleni hoki mō tēnei tauhanga. Ia kai mai he mai te pepe ki te pāki te matua, pe behea te ata o te lua o lua he huru lua e hoka tāwiri wilia ki tātou. Mahalo nei, ia ke hoka hoilo ke tuhu ki te mamalua pāheo hika koi alala mailunga tātou purukalame, ia tālo falava, mahalo elelei, whakalo falahi atu, kia rana, Nisa Bulabinaka, Talofa Koutou, and kia ora to our Wellington Access Radio listeners. Tune in, stay tuned to He Tihola this afternoon. We have some guests, bilingual, and some children telling us how their holidays is going, and also, spending some time with me this afternoon, my grandchildren. But ki te mamalo tātou ka inga, tūlanga mahani hoki lawa. I ni te mamalo hoka pitoa ko te taki mai hoki o whānau ke hoi tala atu pe ni aho ki tala atu e hoka wau. I ko te mahina hoki tēnei, ko te mahina e toi tāpena pena tātou whānau mo te tātou mo te toi li watu ki a kua konga o te tauhanga tēnei. Kai mua mua ke wikia te atua ki tātou Ulu mai ki te tauhanga hou, ia mani whakawhetaia hoki, nā waenga na hea ngai maki tātou te tauhanga tuai, po te lua o luhulutahi. Nei, ko toi hoka hou I mea umo I te tauhanga manatu te hae whanau o tātou hakaola, te pepe o pete le ma. Ia, wena hoki te tātou mahuta, nā e hoka hui ai hoki ki tātou, te mahutanga maka inga, pe koe wō, ia, pe ko tangata hoki e mahani ki tātou ki ei. Koi hoka au pe hoki lawa nā tū kua ngā whānau, ia, kai mehe hoki ko ngā luenga, ko te wai he tēnei, ko ka hoi ngā luenga te lima mālohi o whenua, ko toi angai atu hoki ki nā peleni manang, ka tūlanga ngā nā ngā luenga mo te tauhanga tēnei. Kai ka mata tātou hoi ngā polokalame I te tātou hiki o te tātou huka o te manu mālo ke ka mata I tātou polokalame. O I tuku atu pai ngā leo māli o pāhina youth mo te tātou pehe ma te mōlinga hoki o te hokahetai ma te tangi hia hoki o tana tona nganga ke hihani tū bau mai I wei ana mai te pepe ke pāki te matua ko tātou I li mālo ho te atua I taimi uma te aoma te pō, ia, ke pēnā hoki te atua I o tātou wolanga I te aoma te pō. Te ingo te tamana ma te ataliki, ma te anganga tapu.
Ooh. tonu ia i lale hitu nono malo i hale ha te koto kawa i hale iwa ko palenga o henua ko tonu ia i hale hitu nono Kamai haleiwa, ko palenga o he nua, toke lau o.
Toi haka heiloa kia tuki te mpalo tatu kainga, nā leo māli e nā o Vānia, mbaju, haka heiloa kia tuai te mpalo ko luta ke lau. Ia, mai matamatangi ki tu loto ke pālawa ki mūli helu kai he puli atu huki lawa koe o lohenga. Ia, tatu polokalame tēnei au olive huki lawa, ia, te vai ehe te ia nai, talatala noa atu huki lawa e tū mau huki lawa tatu talatala noa ngamati haka... Hakai loa nā mea koe te tupu, kai mai heki te hoa mai te pēhi ngā o te kōwiti he huluiwa, kai mai he hoki nā tūlanga e i te tātou no noho hea auni, kai wena hoki ni āna vāenga hou veia ka hei ko tātou i Wellingtone, kua la bea hoki nā huainu mela i enei o te ebanga a te hiama. Ia, ko te delta tēnei koi manatua, ko ta tala nā tua koi, ma te taimi tēnei, ko... Northland o Yoti Lava te koi lanu kukula, ia kako tahi lahinga o Niuhila, kua ko tātou i te lanu moli, te tūlanga o nā, te traffic light, ni, ko Northland o Yoti te kukula, kako tātou uma, tahi konga kehe o Niuhila, kua i te lanu moli. Ia, i hoki lawa nā vāenga hokapitoa, kai hi taimi e talatala no atuai, kai hei nā mālo hokapitoa, ko kaumai te nā whānau, ke hokatala no atu hoki, ke haka... Ati ake hoki e lātou haka toke lau, hea wano hoki tēnei kuna leiti o hoki di vāenga ke ko leni ei e lātou ngangana. Kai mai e hoki, tātou haka lopunu opini ana ape leni aki lātou, ngata i ako a konga, pena a hoki te lātou ki lihi mahi. Ia ke kawe hoki lātou apano tēnei ke haka hei loa ke atou ku mālo haka pitoa na ao mai te awala. ia ni hoana hoki lawa ko nā moko puna o ku. Kai hea pano hoki lawa ke haka lunga ki tātou ki lātou tau mohainga ki te tātou ngangana. Ia ke tuku mai te tapano tēnei ke haka huilo ke atuai ki nā whānau ienei ko Caleb Aunoa, me nā hoki ko Petronila Alainu Ese. Ia ma te māhuine tamaiti tēnei o ki te lātou waenga ko Mia Loine Sotanga. Ia ke haka huilo ke atu haka talano atu ni. Ia, e he lahi hoki te lātou whakatoke lau, kai be ia ki te taumohai ngalawa i eki lātou, ono hei mai e hoki li, malo ni, nā moko puna.
Malo ni.
Ko ai te, ia, malo ni, ko ai. Ka tuku atu ki a Caleb ke kāmata mai e ia, introduce yourself, haka huilu aki, kai bēnā hoki ne will ask some questions. It's about the holidays, ni malo Caleb.
Malo ni. Ko tōku ingoa, ko Caleb Aunoa, ko oku matua, ko Noel Aunoa ma Georgina Venning, ko au e noho i Wepi Porirua, ko au e akonga i Tawa College, Tauhanga, he hulu lua. E he lahi taku huaka toke lau hoko he tai.
Malo.
Malo ni. My name is Caleb Aunoa. My parents are Noel and Georgina Venning. I live in Whitby and I will be in year 12 this year at Tawa College. Hoko he tai.
Malo, Caleb. Ia, malo, tālo atu ki a Petronila.
Hello.
Malo.
Malo ni, ko toko ingoa ko Petronila Alain Oese. Ko oku mātua ko Kela Ahelemo Matino Alain Oese. Ko au e noho i Taita Loa Hutt. Ko au e ake ki Sacred Heart College i te tau hanga nei. E he lahi tako hakahet tako nila tokalao. Hakahet ai.
Malo, malo. Malo, Petero Nila. Yeah. E koto he nervous ni. Relax.
Malo ni. Kotoku ingoa ko mea loines o tanga. Ko oku matua ko Anna Louise ma mawele ngalu Matthews o tanga. Ko awe noho I Avalon Lower Hearts. Ko au e akonga I Sacred Heart Patoni Tauhianga Huitu. Ehe lahi taku wakatoke lao. Wako e tai. Maloni, my name is Mia Loine Sootanga. My parents are Anna Louise Vining and Matthew Sootanga. Mawa I lengalu Matthew Sootanga. I live in Avalon Lower Hutt. This year I will be attending my same intermediate at Sacred Heart Patoni as a year 8.
Malo mia kete mani o te hokatoke lau. Ko Petero Nila he ki kātua tana introduction.
Sorry. Malo ni, my name is Taylor Petero Nila Alain Oese. My parents are Kayla Ahelemo and Tino Alain Oese. I live in Tairaloa Hut and this year I will be attending Sacred Heart College and I will be a year 9.
Malo. Pati 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 mai. I'm very proud. Very proud of your hokatoke lau ni. So we'll continue to have a chat in English, ni. But if you want to use some of the tokelau you already know, you're more than welcome. Ni? Le?
Yo.
Okay, so perhaps we'll start off with Caleb. The holidays. How's Christmas holidays?
The holidays have actually been pretty good. I've spent a lot of time with friends. I spent my time with friends in the first part of the holidays, and now towards the new year and the end of the holidays, I've been spending it with Mia and Taylor, and we've all just been at our houses, at each other's houses, going to Wellington like now. Spending my birthday with them.
And you had a birthday?
Yes. Turned 16.
Wow.
On January the 11th.
Wow. Happy birthday to Caleb Lee. We've already sung how many times? Well, we've sung, but we might dedicate a song to you. Happy birthday this week, Caleb.
Thank you, Nana.
16-year-old. Malo, okay. Taylor, you been busy in the holidays?
The first part of the holidays, I didn't really do much until it was around Christmas time. We packed to go to Caleb's house and we just spent Christmas there and we did a lot of sports and stuff. And then moving on to the New Year's, we went to Mia's house and we went to the beach, Days Bay. And we saw crabs.
Yeah.
And starfish.
Lots of crabs.
And I was scared of swimming, so I was on Taylor's back the whole time.
Yeah. But the holidays were pretty fun, and they weren't as boring as I thought they would have been.
Oh, that's nice to hear. Yeah, you're not having a boring holiday. Okay, Mia.
Yeah.
Yeah, how was the holiday? Have you been behaving yourself?
Maybe. I try to.
Yeah, of course. Everybody's joking.
It's just my little cousin, Ome. But yeah, like Taylor said, we like had so much fun at Caleb's house and a lot of fun at my house. After that, we went to our Auntie Claire's. Yeah. Shout out to her if she's listening. And we went and saw these stingrays, and I thought they were manta rays.
Yeah.
And then Omi, she was like, I can't believe you didn't know those were manta rays. And then I was asking her what a manta ray was, and she was like, a manta ray is a manta ray.
You went to Te Papa also? You visited Te Papa? Yeah.
And we found this bush area, and it was boring.
Oh.
And there was like this fossil dig thing we were supposed to dig up, but like it was pretty useless because the fossils were already dug up.
Yeah.
And we could see them already.
And then you did learn something, how to dig.
Yeah, we didn't even get to dig.
Anthropologist. Oh, what's it called? Do you what's the title? I usually like playing with rocks and
archaeologist.
Yeah. Anthropologist.
I wasn't there with them, but they were telling me about how it was boring. I mean, I would like it if I was there.
Yeah. Mm. All right. Okay, so this year you've all said your Tawa College year 12 and Sacred Heart College new entrance at year 9 and last year at intermediate. Wow. Okay, so tell us, what are you looking forward to this year?
Well, I'm looking forward to getting back into school, and since it's year 12, we have to focus on attendance and credits if we want to get into like a university so that they look at us and decide if they want us in. And I'm also looking forward to seeing my friends and getting back into just seeing them at lunch, walking around at school.
Oh.
Yeah.
Hanging out with friends, me.
Yeah.
Oh, that's really wonderful. Do you know what you want to be? Or what you'd like to aim for?
Well, because of COVID, I don't know if my dreams to be a flight attendant could come true. But I'm doing a gateway program next year.
Yeah.
And I'm going to be going to a shop or specifically a hair salon. And I'll be able to pick that hair salon and be able to do a apprenticeship there.
Wow, wonderful to have dreams, eh? Putting dreams in place. Marlo, Caleb, and Taylor, you've got some new adventures this year.
Yeah, I don't really know what I'm looking forward to since it's a new journey in my school life and stuff. Yeah. There's a lot of stuff to be nervous about, like teachers, classes, and new people. There's like a lot of people who've said to like probably hang out with people who will be a good influence on me. Whoa. And since it's like an all-girls college, it's like, oh my gosh, I'm sure there will be a lot of drama and stuff. And I don't want that. But it's fine. But yeah.
But you're looking forward to new discoveries and...
Yes.
New patterns.
Yeah.
Oh, well, it's getting ready, eh?
Yeah.
Ooh, new uniforms, mind you, you've been in uniform most of your life, so it's another uniform.
Yeah.
Yeah, okay, so year 9, me.
Mm.
Oh. And Mia?
Well, this year I need to start looking for colleges, but mainly I just want to go to Sacred Heart College.
Yeah.
If I get rejected, though... It's either...
You're not going to get rejected.
Yeah, obviously, I'm really cool.
You're well established to be naturally part of...
I'm not sure.
Your family went to Sacred Heart.
Yeah.
Yeah.
But Taylor, just told me, well, not everything, but she said, yeah, I heard that girls who go to Sacred Heart, bad things happen to them.
Oh.
And I was just like... Good to know.
I was joking.
Yeah. She's having you on. You know what? Hakamotea is in Tokelau, you know, mocking each other. Yeah. You've learnt that in your school.
That word really comes out of Wyatt.
All right. So are you looking forward to this year?
Yep. We have camp, but it's like Kaitoki, and I thought we were going to Teapot Valley.
Uh-oh.
So we're just really bummed, but they have a big lagoon, and that's nice.
Where's that?
It's in Kaitoki.
Oh, for your school camp?
Yeah.
Yeah. Well, Taylor had a great experience at school camp.
Oh, my gosh.
Camp.
There was a rumor that in the lagoon, we were on the kayaks, and we were, like, swimming, and we saw this, like, green, reddish patch of water, and then someone said, oh my gosh, there was a dead body here. It's like been here for years. No.
At our camp, everyone had a rumor because a tree, there was like a lot of poo, but there was the camp guidance people, they said that there was no deers or like no animals on there. So then we all blamed it on this one kid. I'm not going to name them.
We're not going to talk about what you guys talk about, Lee. But okay, so today, what are you going to be doing for the rest of the afternoon?
Eat.
We're going to have salad.
No.
Not from McDonald's, from Pizza Pits.
All right. Well, thank you very much. Thank you very much. And do you want to say any shout out to your friends or families?
My friends wouldn't watch this.
Yeah, go.
But shout out to Mum and Dad. I know you're listening, but please, I promised you I did my dishes. Thank you.
Shout out to
Uncle James is listening.
Uncle James, shout out to you and Papa Phil.
Yeah.
And all the family that's listening. And my friends.
Yeah. You're not going to name them all. There's so many, eh? You can't name them all.
Yeah.
Yes, well, I'd like to shout out Nana for bringing us down here to the radio station and giving us some money to get a feed. Yeah.
Totally
and
gonna spend it on food.
Shout out to Appa for
for
being our support.
Yeah.
For like
Ono
so
household.
Many years. Yeah. Oh my gosh, she's getting old now.
Yes. Wow. Well, I just want to, again, even on the radio, remind you how very proud we are of you, and we wish you all the best for this year, and start your dreams in writing, the next leg of the journey. Well, for Caleb coming to the, year 12, one more year, and Taylor just starting college, and Mia finishing intermediate. Wow, I'm just impressed, and I know you all had good reports too, so I want to say congratulations and well done, and very proud of you too. Wish you the best for this year, nee, and go and enjoy yourselves in Cuba Street in Wellington.
Nee? Thank you.
Yeah, maloha ka hoetai lahi lele.
What if, like, when you told people that we're at Cuba Street, what if people come and hunt for us?
Do that. Just be safe. You're in a group. Okay. Say doha ni toke lau.
Doha ni toke lau.
Doha ni toke lau.
Okay.
Have a good afternoon. Bye. Love you.
Love you.
Love you too. Mwah. Yeah, okay. I'm going to play a song while we let you go. Okay. Lee?
Freedom.
Bye.
Daniel Ray Costello.
No.
Te leo maalie tēnā. Kai mai hei hoki lawa i tēta mana kua. Rest in love. Ia, ke alohanga o Daniel Costello mō toke lau ni. Ia, tēnā nā hakalongolong mai kaulua ki te nā hoana hoki nā e haka muna atu ki lātou tūkuanga. Ia, kai wēnā hoki ki lātou peleni mō te tauranga hou. Ia, wēnā hoki te ki hoana u mā toke lau beko whea lawa e hakalongolong mai e mō aloha tuko mā mōli atu nā alohanga mō lātou tamuhainga mō te tauranga tēnei te lua o lua he hulu lua. Ia, ke tau nuku hoki ma te manuia, kai wena hoki ki mātua, te mana mātua, ki te tāpena penanga hoki, wā ko te mahina hoki tēnei, ki te tāpena ngā hoa nau mo te toili watu, ia peni aonga hou te uru watu ki ei, peni hoka i kunga hoki o lātou tau mohainga i nā kolihi, ia peko nā tūlanga lua hoki, ia pe wena hoki ki nā ākonga kāmbata, ni nā vāenga ki hoa nau. Tātou hoki e hea ngai tū maulawa ma te kōwiti. Ia, kai mehi hoki lawa ko kuna kālinga hoki ko te vai aheo hōni, te aheo huluhitu o te mahina tēnei o Januali. Ka lakahui ai te hoi ngā tuipuipui o te kōwiti mō hoanau mai te lima tauhanga ki te he hulutahi. Ia mana tua kuna hoanau mai te he hululua tauhanga a ngai ki lunga. Ia, ko tātou i e nā kua uma te hakaua o kia nā tui, ka wainhi o ki te waitaimi tēnei, ko ki tātou uma hoki e nā, e loto te hoi ngā tui hakau pōpō, poko te booster, ni, te tui tona tolu. Ia, kai ko hana o iti, mai te lima tauhanga ki te hulutahi, ko te baia he hou te heo huluhitu o Januali, te kamatai te hoinga o lātou tui. Ia, mana tua hoki ko te tui pui pui o te whaisa mō hānau ienei mai te lima tauhanga ki te hulutahi. E he te tuhe ma te tui nā e tui ei ki tātou mai te he hulurua tauhanga a ngai ki lunga ni. Ko i hoki te tuku tuku ki lalo mālie o he ngata ki te lahi o te tui e tui ai. Ia, ma te hiuinga hoki lawa o nā vai i loto o nā tui mō hoanau. Ia hea i lahi vai ngai hako pole ki tātou ki ei. Kai mana tuhu ko te Pfizer tēnei, ia haka pitua hoki lawa mō ki lātou tēnei ka kāmatai ni. Kai ki nā kālinga hoki o te tātou tā kupula o te kōwiti, ke mō mua tu kō ki te mai te hokahetai. Te hokahetai e te tātou ulu hakatonu ki a Tangaloa, Dr. Junior Ulu, ko ia tēnā te tātou ulu hakatonu e tau ki lā, te Capital and Coast District Health Board, bēnā hoki ma te Hutt Valley District Health Board. Ni, ia e mamuli mai tana hako he tai ma te hoka mālo ki tātou kāinga pahewika. Umalele nā kāinga pahewika ki tātou ni. Kai mai he hoki, mō hoki lawa ki te kauhianga o te hea ngai ma te hoinga o nā tūpupuia. Ia mana tua nā festivals hoki e nei nā e hoka wau. Mai māsatan ke pāho ki lawa ki Hutt Valley, ki wena ki Porirua. Ia, mana tōko Porirua ke pā ki Kapiti, ni. I mean, ko Wellington ke pā ki Kapiti. Ia, e hoka he taia mai, hoka he taia mai ki te ki lātou hoki ena, te kauhianga o te hoi ngā tui pui puia. Kai wena hoki tona hako he tai lahi ki ngā kauhianga nā hea kou te kupu, nā ia, he ngata ki te tautuanga, nā tautuanga ke he kehea te ola mālōlō, wēnā hoki nā NGOs, puko ki lātou iedei he vāenga o te mālō, kai kani NGOs, non-government organisations, ia, kai mai hoki tātou nā kāinga pahewika, pa nā atu motu o te pahewika, he ngāleru e hokatahi e ki tātou, ki te haka mālohinga, kai wēnā hoki te hoka waunga, ko te nū mela ki tātou ni, ia kua kātō te iwa he hulu pahene o ki tātou umalele e tatau na maua te tui, i o pahewika ni, e mai te he hulu lua tauhanga a ngai ki lunga, kua o vai te iwa he hulu pahene ki tātou, kua umana tui e lua ni, kai koi haka hulu hulu ki te booster. Ia, ke whakamanatu mai hoki ko te vāenga mua mua lawa tēnei, ko te puipuinga o tātou kāinga mai te hoa mai, ka wēnā hoki te whakamālohia ma Hea ko te kupua kato ke lau equip ni ko te ke maua e ki tātou ni mana takitaki na hakamata langa mana mea hoi ngā luenga e mahae ki tātou ke, ke ngā lue hokatahi. Ia, ke vei hoki lawa tēnei hoki te hanei e iei nā, nā location of interest ni mana tu hoki ko nā, ko nā konga iei nei e ewa ki e ini tangata kua maua i te hoamai pe kua positive testing i te hoamai i te COVID-19 ni ka mehe ki tātou mai Wellington e ke pā ki ki hue ki Kapiti Wairarapa wena hoki Kapiti ia ko nā konga iei nei ka mehe ko te lower heart e valu ia ia konga e hokamanatu mai ki te ki tātou ni ia wena hoki ko te mana tu hoki ki te website to tēnā te covid19.org.nz te ke mawai hoki te location of interest, ke mawai hoki na, na hakamatalanga up to date e ahoi tu lam haka hou na, na, na hakamatalanga hau wai ni. Kai mana tu ani, ka haiko koe e lau atu nā e ngoi e nei nā konga e te tau ki tātou na matala ki ei, ko nā vāenga mua mua ko koe ke noho hea au nini, e ki tau ki kira lawa koe mō koe i he hulu o aheo, ki noho i te whale, i ka haiko koe na pēhi ke i te wha mai, ka haiko i ni a unga kua kāmata o i ke langona hini, he mā lohi, pe tahwe te ihu, pe tale hoki, pe ke langona he o tino, koe he mā lohi, noho i te whale ni, ke haito koi nihi huke hukenga pe he test bō koe, he longa kua maua mai te tali e negative, a tā mahae e koe ke toe ewa pe toi hakatahi atu hoki. Ia mana tua ko te hatohi taluai, te he ono i anuali, ko nā konga i e nei e nā lahi ki e ni, ka e veia ko te countdown i pītone, te hatohi te vaihatenteka, te he ono i anuali, mai te aho te whitu, luhe ulu teka te whitu ki te kuata ki te walu i te tae ao tēnā, ko te Queen's Gate Shopping Centre i Lower Hutt, mai te he hulu tahi te tae ao, ke pā ki te kuata ki te he hulu lua, ko wena hoki ko te merchant he haleko loa i loto te Queen's Gate Mall, mai te aho te he hulu tahi ki te kuata ki te he hulu lua. Wena hoki te bakery te ia, te Daily Bread Bakery i Waifatū, ko te lima minute ki te he hulu lua, ke pā ki te lima minute teka te hulu lua i te hautohi hoki lawa tēnā te he ono i anuali. Ko te tahi konga hoki ko te Cosmic Vape and Coffee i Te Aro i Kinei Wellingtone. Ko te tahi minute ki te tahi, ki te tahi minute teka te tahi i te hautohi hoki lawa tēnā te he ono i anuali. Ko te New Zealand Post Unicam Pharmacy i Pitone i te lua he hulu minute ki te lima, ke pā ki te he hulu minute ki te lima i te ho ono o Januali ni, te taitao te lima, lua he hulu minute ki te lima, ke pā ki te he hulu minute ki te lima i te ho ono tēnā ko te Unicam Pharmacy i Pitone. Ko te Whitner Wellington Central, he koe lope ngā hui kai, ko te Whitner i te Wellington Central, mai te lima i te ahui ahui ki te he hulu minute teka te lima i Wellingtone. I mana tua ko nā tino ienei e ewa ka kua mawani a lātou i loilonga kua positive ki lātou. Ia, wena hoki, te hauhitu o Yanduwali, ia ko te waiha tēna teka ni, ko te BP Connect i te lua he lau lima he hulu main highway ko Ōtaki tēnei ni, ko te hauwaleile te waiha tēna teka mai te luhe hulu hua minute teka te hua ki te toluhe hulu lua minute teka te hua nei he tino i kinai te BP i Ōtaki. Ko ki nei ko te Liquor King i Mount Victoria i te hato nai tena teka ko te hawalu i Anuali ko te lima minute ki te tahi ki te lima minute teka te tahi. Ni ko ki nei Wellington i te Liquor King i Mount Victoria. Ia, wena hoki i Wairarapa, ko te Carrington Park Public Toilet, ko nā hale tukutua i Kinai Carterton, i te aha tō nei, te aha walu o Januali, te aha te lua ki te lua toru lima, toi ia luhu lima minute ki te tolu ni. Te lima minute lau te nana I he tino I te public toilets I ki nā I Carterton. Ia, wena hoki te New World I Carterton, I te hato nai hoki lau te nā ko te kuata teka te lua, ki te aha te lua, ka hei koe nā e ewa I nā konga I e nā I te taimi te nā, ia, ka longolongo mo he hulu o aheo. Hea ko taku page tulo mo. ka hei koe nā ewa I nā konga I e nā toe tahi lawa ko te... ko te kaitoki ni, ko nā tukutua I te kaitoki regional park, public toilets I Apahat, ko te hau hulutahi, I ko te hau lua o te baiha tēnei ni, mai te he hululua I te awauli. Oh, ko te he hululua I te pō ki te iwa I te wabeao o te ahau lulu. Ni, ko te kaitoki park, ni te tukutua I ki nā, mai te he hululua I te pō, o te ahulua ki te babeao, te iwa I te babeao o te ahululu. Nā konga I nā kahi koe nā ewa I nā konga I nā ni. Ia, mai whakamanatu mai hoki ki tātou tui puipui awe nā pūstata ki tātou, kai me he moko ki tātou he hulua tau heanga ngai ki lunga. Ia, kua hoamahina talu tō tui muli muli, kua wanoa ki tātou ke hoi o tātou tui tona tolu ni. Ia, bēnā hoki nā lea tō iau mua mua, ko te heunga hua I te baihe hou, ko te heuhulu hito I anuali, ko ki lātou I e nei kua lima tauheanga, a ngai ki te heuhulu tahi, kua ke o atu matangata ni, o atu nā mātua, kai bēnā hoki pe koe te tauhia ki lātou, ke hoi o lātou tui ni, ko te lātou dose mua mua tēnā, kua apanoa mai te ahuhulu hitu o te mahina tēnei. Ia, e mahai hoki koe, o yulu tau anu atu, mahai koe ona do a walk-in, ia, pe ko hea lawa te kei loa e tangato tō ulu atu lawa hoi tō tui, pe telehoni nā te numela e whakatonu ki ei nā ni, get my vaccine. Ia, we mai oki ko nā tahi whakamatalanga ki hōhani ki mātua, mātua ki, nā hōhani nga mai te Ministry of Pacific People ni, e hoi e lātou talatala noa ngai nunga o te National Zoom whono, ia, ko te hau tohu, ko te waiahe hoki tēnā, ko te whitu te ahui ahui, I te hawa leile te waiahe tēnei ni, te hawa leile tēnei, mai te whitu te pō, e whakaua waina tala noanga, mai te ministry, mana ho mai mana ki lātou, e whakapitoa, ke whakamālamalama a tili, ma whakamāonia ki tātou, nā kamatalanga ki te hewe o te tui mō hoanau, pe hoki ni tātou he hili, e whakaua watuki ei. Ia, ko te Zoom address tēnei, ka hei oki koe, he koe lope hoi wehe te web page tēnei e mauae ni. Ia, ko te tara noa tēnei, kai ke hoi hoki pe mauani email ke send out ki e tātou takitaki ke e ki lātou I loa te network hoki e mahoina den tātou te mana mātua peni tupuna hoki ke hoka longolongo ki te talanoanga tēnei mai te Ministry of Pacific People ia ko nā ho mai ma ki lātou e hoka pitoa ke hoka mālamalama tili ki tātou ki nā hoi ngā tui pui pui e nei mō nā hoanau mai te limatauhanga ki te huluhita huluhitu te hulutahi tulou mua te heahiu te ngutu. Kai, e mahi koe mai te ahunga hua tēnei kātu, te huluhutu I anuali, e mahi koe, te wene atu e walk-in, ulu atu lawa koe ki nā konga, po nā hole mai, po tau ho mai hoki lawa, e mahi ke hoi nā tui without an appointment ni, kai he hoi e hau appointment. Kai, pē, e mahi koe o I telehoni ki te book my vaccine, ke whakatūlanga ke he appointment mo he taimi e talohea ngai ma koe ni. Kahi koe hou ke book, kahi upi toka huia tau hānau, e mahi koe ke book I te o walu he lau, lua walu, lua iwa, lua ono. Mai te walu I te tae au ki te walu I te pō, Tia nā e hoi whiti o te bai a hoi awa nō te numela tēnei ke hoi ki ni appointments. Ia pini hoi hili hoki lawa pe kohea te taha pili atu ki te koe mō tauhanau ke hoi ki nā atu I ni te o walu he lau, lua walu, lua iwa, lua ono ko numela tēnā. Ka e veia ki nā hakamatalanga te whiti bini uta koe te toi ni nā hakamatalanga o te aho nei. Ia e ananahi ko... Toka hui ako I tino na maua I te hoa mai, ko te hulua o Ianuali, ananahu tēnā, e lua he huluwalu ia cases hou ni, ko te lahinga hoki lava, ko Aukilani he huluhitu, ia vena hoki ko Waikato, ko Bay of Plenty, vena hoki Taupumarotorua, ko te Southland, ia ma Canterbury, te I nā cases I nei e lua he huluwalu. Haloa haka noa no hoki, toka lua hoki na Māori liu I te ni, hokotahi maua na ngalo lawa I te hoale, ia kana haiti tona tui ka kua ngalo, ia ko ia hoki na positive I te COVID. Wena hoki he tolu he hulu tau heanga te tangata tēnā na ngalo I te hoale lawa, hatoa haiti tona hia kinga kua ngalo, ia... E maua ko ia na maua I te COVID ni. Ia o te tahi tangata hoki ono he huru tauheanga na ngalo I te hale mai metro mua I te heo hea tēna te kanei. Ia e langona wala te haka noa noa ni e ko tātou e ngālu. E kako te tahi vāenga I te tau ki tātou hoki o nga talatala noa ma noho hea o niki ei. O nga ko te new variant, the variant hou te ia tākua ko te Omicron ni. Nei I te tuā koi, te hakapapō lenga ki te kilātu ki te hano lawa ki lunga o te nūmela o kilātou kua pāmai ki loto niuhila e kaumai te hoa mai ni. Ia ele mai ono he huru lima I tangata hou na kua ulumai ki niuhila, te ahu mōmuha ki lawa na hai e o lātou ilo I longa e maua ki lātou I te Omicron. Hewe ko te tala haka noa noa tēnā kua. Lua he lau he huluhitu ia cases of the Omicron kua pāmai talu mai ia te hema. E tau hanga tēnā teka nei ni. Kua lua he lau he huluhitu ia cases of the Omicron. Ia kai ko te baenga he haka pulike nei ko loto lawa o nā MIQ. Beko nā hale ia nei e nā hale tali mā lō e hoka na noho ke hea I nā tino e hoa I mai ki lunga o niuhila. Kai, ko te mālo e popole hoki ona ko te Omicron e wawe atu tana pēhi. Ko tātou hoki nā hea ngai ko te COVID te hulu iwa, nai ni pēhi. Kai, hau te Delta le mai e wawe hoki tana pēhi. Kai nei hoki e wawe atu te pēhi a te Omicron ilo I te Delta. Ia e I hoki nā hiuhiuinga ke he mai e hoki te Omicron. Ia ele mai hoki ka hai e ahoaina he tinua e he langona lahi nā āunga. Kai ko tona pēhi lawa te vāenga tēnei haka polengia lahi ki te ola mālo loma te mālo hoki ona e wawe tona pēhi ni. Ia hea loa ki te ni te mātala I nā kumuhai atu mō te taimi tēnei. Kai atonu e haka au I te tātou proklame mai te lua ki te hoai te awa uli tēnei ni. Ko te wāenga lahi hoki I te taimi tēnei ki tea I nā emergency department peko nā EDs. Nā hui huinga hoki ma te whakapapole ngia o ona ko te kauhanga hopi ko te kauhanga o te ola mālo lō kua iei ni te māhoaina kua hano ki lala te nūmela ni ko tēnā hoki la mā hua mai hoki lawa ki te ki lātou kua haka mā vai ona e he ki mahai ke tui pe he ho hoki lawa ke tui ia ko te haka pōlenga tēnā ko te kauhanga o te ola mālo lō ka hai he pēhinga o te Omicron e hea ngai ma ki tātou kai ko tātou e noho tāpena ni ko te lahi hoki tātou mālamalama he vāenga hoki tēnā e lahi te puipuinga ki tātou I loa e te mea tauna hai kai mai he ko tātou tui puipuia ke he whakakātoa te ptolu ko nā hoanau ie nei ke hono te heoloa a hoanau mai te lima tauhanga ki te hurutahi ki nā hole ngātui tātou mātua pe ko nā te puna hoki ke ngā lue hokatahi he whakamata kua nā tamaiti he mea hoi ngohi e weho ki lawa e ki te na pēne ki lātou ki te hoki ko tātou e tui he whakamata kua I tamaiti kai hoka haka maa keke, haka maa lohi mai ki hei hau haina. Ia e huki rato lole maua kai e umo tatou tui. Kai hea loa te lua minute e tutoe o tatou he tihuaula i te nganga huki lawa maa lo. Ki nga vaenga haka he taik te atua ki te tau e hea ngai maki tatou e hea olo lele ni. Ia ko te taku a ngai mai ki Wellington tahane ki lato ki te hoanga nui a tara pe ko te hoanga lahi o tala. Ia e heo heo maali e te tai. Ia e oko hoki te tai. Ia atono hoki ko tatou tautai i te utunga hoki lawa o te waka o te lihu. Haka he tai hoki ki nga tautai kai manatua ke pui pui hoki lawa tatou tau moha inga kai mehe ilungo te moana. Nau hana hoki pui pui i nga toi toenga o nga tūkuanga. Kai mehe hoki lawa ka hai e tāho hao i te tai peko te vai peko te subic pool ke tau kila te lelei e hoanau. Kai ke tuku atu ki te leo maali o te toke lau pei, ke haka hoi tai tue ki tātou ka aenga ka longlong mai, ka wena hoki nā whānau, nā haka tahi mai ke haka muna atu hoki mo tātou polokalame te hau nei. Ia, ke maduia, kai dahe tape e tau leiti o, hai hau haru wehi, pe hau hau iputi, ko te tātou ka hoko mai mo te hiku leo. Hiku leo te aloha i tau auli tēnei, kai mai hiki te hiunga te hoi heo toa ina ma te hole tua, te tātou polokalame mai te lua ki te whā. Kai i te ngō ta mana ma te atiliki ma te anganga tapu mo te taimi tēnei toke lau. Ia, tulau mua. Ke ha gili mai he tahi pehe, ko taku pehe, kua he huia tā. Ia, bena hoki te computer, ia, tulau ni.
I te la lolipo lipo, tama e vangana mai. Te aloha nei e tutungu mai E tu mai kaini mo ni mo Tama e vangana mai ko Wai tene
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.